amabangu Jesu alibangu iundlu amabangu uNkulunkulu awu amen. Ake ngimlandise indaba mangikhula le makhaya ngikhulele eZayoni. Uthe uhamba isikhathi and some foreign spirits started creeping into the church. And because at the time bekunamakhehla a sound abekwazi ukukhuza ethi kwenzekani ebandleni likaNkulunkulu. Ayabonga igama leNkosi. UNkulunkulu bengezivusele manje. Amakhehla ifunga. The old man will rise up in the church of God and say, what is happening? Because there has risen people, abathi, that says the Lord, engahlongo. Ayukuthule ebandleni. Usukume ikhehla endala, ingwevu, ikhuza isivuvaba nesivunguvunge bese singena ebandleni.
Nathi mimoya ngemimoya
mimoya.